Bringing you the hottest mixtapes in town. DJ FG.
Are you pulling
the
up?
Hype Master. The Hype Master.
Are you pulling up? I pull up.
DJ FG.
Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop. Brand new Lamborghini, fuck a
cop. FG.
Brand new Lamborghini, cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah, yeah, yeah.
Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. Safe to say I earned it, ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you lay, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a fucking bucket.
Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum to hold a honey. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money.
Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from a nigga, I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up in cold sweats like I got the flu. My daughter a G, she saw me kill a nigga from her before the age of two. Now I kill another nigga too. Why let another nigga do something to you?
DJ FG, the Hype Master.
Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. Put a pistol on my head like I'm a cop.
Thank you.
by your love. I guess I didn't try hard enough. Girl, we come working like a 9 to 5, 5, 5. Whoa, baby.
I'ma tell me stop, play, play, stop all the games. Steady throwing dollars, expect and change. But everyone is the same.
DJ F2.
Yeah,
I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care if you're
turn
here
it
or if you're
all
not
the
alone.
Way up.
F2 DJ F2 the Hype Master.
I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like it didn't happen. The way your lips move, the way you whisper slow. I don't care, it's good as gone. I said I won't lose control, I don't want it. I said I won't get too close, but I can't stop it.
Mom, boom, bye.
Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no.
This is Ken, that is a Fendi fact. I'm with the 100 max. Oh, this is custom made. Donatella sent me that.
Fill up, baby, feel lonely. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, feel lonely. Pull up if you're feeling lonely. Shot, shot, shots I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm
Journey's a mega con. It ain't about the race either, it's the marathon. I put the squeeze on him, go with the beast on him. That ass clapping on the D, Hercules on him. My name is Batty Batty, I keep it tight for Zaddy. He keep it coming, coming, he ain't even drop the Addy. Trunk in the front, front, I need a blunt, blunt.
It's your favorite boy, I got shit on the top.
Miadim super,
miadim,
miadim super,
miadim.
Nikona talent,
kagani,
DJ
Nikona talent,
FG.
Kagani,
miadim super.
Somebody's
talent.
Bringing you, bringing you the hottest mixtapes in town. DJ F2, the Hype Master, the Hype Master.
It's your favorite boy, Cash Kid on the
track. Hata kadem kazuri joka kovero, kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda taka pedo. Dem ni kafupi kana penda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Ngemebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Sereni meja tumeku
kujari na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wa kamba. Ole kitanda, ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana de kujiponyo.
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Dem ni kafu, pika na penda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
Pesa sabuni ya ro inafanya nini kwa mbash. Na wekia minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga sipo stivona. Nua sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sitani.
Mwaka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Dem ni kafu, pika na penda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wachanchezeka mimi na ulimi. Usitoe wenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ya ni msenge. Mpike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Kaputo wa stress na nikupunguzie nyege.
Akademi kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Demi kafuku, pika na penda matrizu.
Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Come
on, come nikupe, can get in
love. Love, love. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Come on, come nikupe, can get in love. Love, love.
Ini pepe kabarua huwa sioma pepe ya madakarua. Pete, yani sija uwa. Lazima nipepete vijua au mvua. Mikongu demu sura tabia tutarekebisha. Na size pia umata ice ya chakubisha. Ebombe jirani weke pazi ya kudusha. Jini kona Patricia, tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe, nikupe, can get in love. Love, love. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe, nikupe, can get in love. Love, love.
Mapenzi ni kipofu, mimi ndio stick. Wengine waki walk off, mini ta stick. Isi yo juju kamote, yangu ni stick. How can I breathe, na simu how pick. Na kufikiria zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, hakina nifanya how. Nimetuparada, imepaki nitupe mbao.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe, nikupe, can get in love. Love, love. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe, nikupe, can get in love. Love, love.
RDC, I see a love pills, nika choke. Utanyonga join kwanza, I'm a coke. Law, menguza law. Skiza punchline, si keleleza John. Kes ni kes, si buta. Ni take it, mosh ni mosh, utavuta gani jo. Drunk in love, niko tipsy, nastaga vi addictive. Attractive na glow, mimi baby gaga.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili.
DJ F2.
Unafanya nisi nyonge tumbili.
DJ F2.
Dane club na washkaji tumeka. Chupa
after chupa leta waita nikamtake toto moja muondoko wana nensa nensa hamsa hamsa mia ikanipa mimi nia ya kumkaribia na maneno matamu kumwambia nikaenda boxa kaingia hata dakika haikufika tuko chumbani na mshuma tuko fiko kama tulivozaliwa hamsa hamsa mia shika mazi kandu yako dandia hamsa hamsa mia hamsa hamsa mia hamsa hamsa mia usione aibu mami katika hamsa hamsa mia hamsa hamsa mia hamsa
Nakupendanga, tuvuke na manga Twende na hii adi ilonga Uko nyuma ni kitonga Koko ni meka na nanga Chewupe wa kitanga Kiwono kina shanga Nakutapa kwenye kista kwenye mwanga Mimi kwa koso danga Ebu taze manga Nataka kukukumum si kwenye wehu Muchanga
Hamsa Hamsa mia Shika mazi kandu yako dandia Hamsa Hamsa mia Hamsa Hamsa mia Hamsa Hamsa mia Usione aibu mami katika Hamsa Hamsa mia Hamsa Hamsa mia Hamsa
DJ F2
Si sungura, kichwani na waza kuraruba
Hamsa, ni bebende Hacha wa mima wa seme Napenda penda inga wa mende Nili tindo tulipende
Kona penda kuria dana Unaulizo kautezana Kona penda kunyonga sana Naupenda giwa sichana Atiwe ni kichwa mbaya Nati leo ntaka dawa Unapendo mama sana Napendagi wa sitana Hainishtubi lakini nimeshtuka Weni mwanaume umeweko umefugwa Haunishtubi na yo gari ya daddy Haunishtubi na yo pesa ya mami Doka hapa, doka nani Unaturingia vile umeomoka Tulitoka kayole squeezy unaishu moja Haituishtubi toa ufala hapa
Nako shiagdem yako mindyo mopsik Aikosi pia njim na nikopi Juleuzi kiisha mindyo choki Na wendyo chali ama weni kadem Chunga dem yako minta kapeng Abiro chwadi mindyo matek Mpek, mpek, ndosi moge mate Check, check, ndasi kule kake
Kibodo chiga kurira madagi Chimari una wari andi kuharuwe
Tanyo Kona penda kuria dana Unaulizo kautezana Kona penda kunyonga sana Na upenda giwa sichana Atiwe ni kichwa mbaya Nati leo ntaka dawa Unapendo mama sana Na upenda giwa sichana
Ama jaba man, na siyezi katema Kashadana, kaglas kakupima Fix your makeup, hita pangu za gemira See you later, wesi mzing, wesi king Ataka, ni kukazo, si kaze kunyi Weni mtaro, nilizamo, si kuje 2 weeks Na wongi judge tu sana, na hawalipwi Na mwengezo be like
Vitisho highness tu uui Buda utajua hauju uui Kila mtu anakujua kama choo ya gava Mbogi yako inakaa fruity sana No wanda manzi yako ananivuti yanga Address ni vile una dress your father
Kibodo chiga kurira madagi Chimari una wari andi kuharuwe
Tanyo Kona penda kuria dana Unaulizo kautezana Kona penda kunyonga sana Na upenda giwa sichana Atiwe ni kichwa mbaya Nati leo ntaka dawa Unapendo mama sana Napendagi wa sichana
Mguru wengkali donyo na matire za mafinje Senior chicken in kako inde Kamepatana na sponyo kako njite Mission mister kamete kwa kite Top 10 kalifuka side za continent
Meza mbili mbili ni ma
Sampliment kamiomoka kalipach ndio ni marinate Niko ngiri ngiri hini monument
Kigodo chiga kurira madagi Chimari unawari ande kuharuwe
Tanyo
ulizo kautezana. Kauna penda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana. Atiwe ni kichwa mbaya. Nati leo ntaka dawa. Unapendo mama sana. Na upenda giwa sichana.
DJ F2.